ama bolingo na ngai manani na kiwembe kwenye vita ya masai wenitese mchumba nimependa si shangai penzi kitovu zembe minalia wefurai ila musiende nyumba za wageni walete nyumbani kwangu chunga taratibu na chaga musijevunja kitanda changu nimekununulia na feni musisweti mke wangu kama majasho mukimwaga litumie taulo langu na paela kozuri kwangu yote mina kusame kosala kwako lawama kwangu acha tu nijitete furaha yako furaha yangu sipendi unyongonye ukimpenda rafiki yangu sema nikutongoze tamu apipi ni mate yangu napika mimi wanakula wenzangu ona nakosa siti kwenye gari langu kule niembe acheni kokwa langu hey. Nateswa, nateswa mwenzenu nateswa na mapenzi yamani nateswa, nateswa mwenzenu nateswa na mapenzi. Panga manani, sitaki kuruka ruka sawa nipande kichwani, ukichoka utashuka nitemfanya kazi wandani, unaja kusumbuka kwani anakuja muda gani, niwatandikie shuka siogopi kushea, ila usisahau kinga japo kwangu fedhea, kukuacha ndo nashinda kweli wanione nakubali wendo bingu niporadhi kulea kama wakikupa mimba na baya lako zuri kwangu yote mina kusame kosala kwako lawama kwangu acha tu nijitete furaha yako furaha yangu sipendi unyongonye ukimpenda rafiki yangu sema nikutongoze tamu apipi ni mate yangu napika mimi wanakula wenzangu ona nakosa siti kwenye gari langu kule niembe acheni kokwa langu.